format ay gar kan don kitna habru ska matar studio kalango no dana ngi ciri hum mona ko habru yanda ay samad hatta mon da bin fofma abdul
jamni wala ka ay sa habru yidi gaddan e aso yanda hetina tobe
dar habru di dan ni en pudra to en da marad to ska be jango puddi wadu de tewter mu en ko vrevi sportif de rewter pindol med en jay to en dan zender to be tawra rafi di an fi non du ko no mema golle ska matar to kantrar de en dan sanneno no wakati fo en kantra fi jojju men ko cionnul balli bandira hannono kalirden der ko e kabaruji meden dum fuddi wadude tewter vrevi sportif sukabe jangobe ni be gartiri tewter du enda hanni julbe non
don jatti wadi aisa wartirde dun fa handen tewter du enda e nokkure mudun dun fa handen hanno nokkure to julde nabi en battu wadete dun fa handen ko sukabe jangobe be enda gonno gada waddi ko fa handen ni janginobe mabbe be enda ni e kawjibe fi jandeji di enda ni no jama ko en jamde bo en kettino ko mohammed mamma waddi firta dengal fulfulli
tewteru ko tefol talkur breve far bangere pirtor ballim ko sukabe lokkol gatta handen dum horrama nokkuje to weltare watti bashir dangeda horejo region on bangere jandeji har ko ewata filla pirtor balli de maradi nani ko hali do fi o
il y a plus du fait que
julde be ngartiri dum burde tewteru dum gankanje buri weldebe kanjun du waddata rafi kepto lobbal halto tewteru don non
wande mauvais result
horebe jangirde lokkol dubbe no gonno janta fi o nani ko ali mamma laminu proviseur mo cs burza fantini
deni ayi nder nokkure to tewtol ko wite talkur breve sportif wonno waɗe wa'ana hano ñande julɗe ne nden no wajibi non e saaroɓe sukaɓe jangoɓe ɓen tindinde ɓiɓɓe mu'en ɓuytira e iri bonnere ceede nde fayso ɓe mbawta haɗede ɗum
ɓikkoye dewoy ɗuɓɓe no gonno ekkito e jaadiraɓe maɓɓe ɓe hunde noon kode ni joomi waɗay ɗum no daran saaro e maɓɓe ɓe keppi nani ko Salima Salifu suka lokkol num gonɗo troisiéme
saaroɓe gon deɓe gaɗani neɗɗo kaddule ɗe waɗirta vrevi sportif en endan ɓe gala bawɗe ko ɓe defa ñamdu ɗum waddana neɗɗo siri ko sukaɓe rewɓe gaɗata har vrevi sportif on endan degon e ɗum haɗa ɓe ɓe gaɗira ɗum no woɗiri
yande e kamata
aysa ƴuwu to enden ni maraɗi jehe jonkay to enden ni diifa to hannde ni waɗa balɗe naabi e lebbi tati ni ko himɓe ɓe enden ni no tawra saɗornan ɗum ɗuni fa hannde dalila rafke ƴoran kuran hiite muɗum ɗum waddani ɗum fa hannde ummatore cekantararde enden saɗorna en kettino ko mahani Abdoulaye waddi firta ɗengal fulfulde
so kaɓe ummatore ɓe wuuro jinjimi eɓe ɗuuɗi gaɗoɓe golleji maɓɓe ko firta muraduji maɓɓe har ko ƴewata lumako e ko nandi e mum amma ɓe nawtortakona e hiite kuran hannden ɓe fuu ɓe ɓe jooɗi gollal gon wala rafi hiite kuran ko tawa nder wuuro jinjimi nani ko woɓɓe pantini
rafi hiite kuran waddani min saɗormaji kewɗi misali min luumo galas gaɗanmi gonga mi wala emi heɓe baafu nder majjum he seyni muñal
minen ɗuuɗal golle ɗe min gaɗa fuu machine teela mo gollirta hiite kuran kam min gaɗirta ɗum hannden du ba neɗɗo heeɓi ñogol noon hiite gen enɗen wala woɓɓe amin ɓuran balɗe sappo ko gollay
ɓeydugo groupeaji ko ɓeydata hiite lantarki no waɗan o saɗarma mosola mum heɓu
bannira jonkuma en jawton enɗen tileber to woni ɗum durwida jonde ɓolum sukaɓe ummator cakantararde enda wonno ekkito golle junngo hano Houssaine Boubacar suka ummator no duuɓi makko tati emo ekkito golle junngo mécanique to ɗum woccinta motoje en kettino ko banni e liddeo en Zeynabu Abdou Kodde ko ɗum ɗengal fulle
foye nay jinka caw jiroga
zambari to wite foye artimmi jangude hitande buudi ujunaji ɗiɗi e keme nayi joɓɓanmi ngammi nder mo duuɓi ɗiɗi ko mburtodimi e talkuru golle nden no jaami wuro kaadi kwara waɗoyde hitande wakkati moteje ɗen paddano ko tumi doso e jonde mbawumi gartumi ɗo belle yara maɓɓitidde fittare am moteje mi heɓi nafakka nder gollal ngal do sanne saabu hemo gommiɗo humtira muraduji a daande nde gattanmi yahde e sukaɓe ummatore woni ɓe gara ekkitade nden mum koɓine ekkitono miɗen ba piye amma min dillata ga min ɗe jiɗi golle ɗe
bannira jonkuma wakkati o tarpindol meɗen no en jaay to endan zender to ɓe tawra rafidiyan ɗum ndu no ɗon no mema golle sukaɓe ummator cakantararde en dan sanne en kettino ko banni en lildo en Habibou Karba ko waddi ko ɗum firti ɗengal fulfulde
ndiyam kan woni gurnan no himɓe kalata nder haalaji maɓɓe amma hannden nder ɓangeji ɗuɗɗi tawaɗi nder wuuro zender no tawra e saɗarma ndiyam ka woni ko Boubacar Soumana suka ummatore no gaɗowo ñamdu no sonna nder ɓangeere jaguindi de zender
gasiya
akwai lokacin
sai ko Allah no wodi wakati da dun hatta min gada golle amin eno haniri ko wadi dun wani na da wauta warde golla der rafi ndiyam sai to ummi ta foidan wauti gonno bura lere mu bako hebada
awoyi makwa
hadde tashan gonda no wodi chonnobe diyam kawrobe to pompigon ibe tawra sadarma ga hebuda diyam ko yaranta chodobe e mabbe der mabbe Musa Haruna suka umma to non godo dubi no gai umo holla sadarma mako
akan wannan sana'ata mu ta matsalar ruwa
aliko na ta filla luma ko min rafin diyam o sadanda madono ayi wakati jigo no yan torro sai jonkai sadda ko hebudu warta sonnude heba ko nyami
a samu waya binci
fadde suka umma tore de zender no andani o sadarma horege de fedde Abdulkader Abdulkarim
muke je mugum umba ya
min bi ndani be bawta fu minan kami den godani sadarna o mosola gam miden badda hakkunde ami minen umma tore der groupuji WhatsApp e konande emu den min bi faise buudi didi dun hawrirta cede den no min gadana ni be fora suji gam hebande sadarna ndiyam o mosola
wondube andal dubbe be kolli wiide o sadarma no handi dabareji lobbi daure musala mu hebo
aisa har ko darta fiyo cionino balli hande ni sekitino don ko morhamma jangante
alarba sappo e joy leru me on woni ko latol bal leydi afrika pelle de buray dubi sappo e jedde fudda leydi ghana to gollatol bal sigila fiidi e cote d'ivoire to ghana hebi do mabbe njama ko didi joy e gotel e der groupe biyetedo pool b o do niger kambe togo pidi den ko burkina faso e nigeria to niger hebo njama ko do togo didi tati e didi fedde wietende pool b du mena Niger kam en kedi yeso to gondi didi tati ni ko Burkina Faso didi didi den ko Nigeria togo kam woni chakitido e didal fay gotol
do men kantene habruji amen ko sa matormetikit naki on kettini men sai jangudi on tiari.